Here's another one. Here's another one. Touch. Navyompenda kwa moyo no heartbreak. Kilecho baki kwenda hospital mind check. Wanataka ni mwache staki ni tiseke. Ni dawa yangu painkiller chini masek. Agade gani on my hand I wanna shoot them. Wanajaribu kumfata one killer same. Hakuna kama yeah. Usijaribu kunioleza namna gani kanipenda me. I see myself like a bird flying in the sky. Na pepelewa niko nena bado na jidai. Mind your business. Yali mambo yako baria na tena. Embu niache excuse me. She's like a golden flower in a garden. Mola kanijalia ni mtunze. Mr. Ability, love is so purity. Jina lake Charity and she's sexy.
Sijechelewa nataka kamone nyumbani. Asijechekwa na wahuni. Alivo sexy wala imichepuko sitamani. Nimesha mweka moyoni. Nobody like her, nobody. Nobody like her, nobody like her, nobody. Nobody like her, she rules my mind. Sina neno nimebaki fall in love. Najihisi kana pa kupenzi lake paka chizi wana hona weave.
So many applications to be with. Nani kama nimepata chance American visas. She got the keys of my heart. Kabisa kazama paka ndani. She ain't playing with no drama. Nani bana mpala hana masiara. Mena penda vile ana roll up. Her body pesa zangu rocks are chop up. She looks dope. Blowing bills like a dynamite and unstoppable.
Sijechelewa nataka kamone nyumbani. Asijechekwa na wahuni. Alivo sexy wala imichepuko sitamani. Nimesha mweka moyoni. Nobody like her, nobody. Nobody like her, nobody like her, nobody. Nobody like her, she rules my mind. Sina neno nimebaki fall in love. Najihisi kana pa kupenzi lake paka chizi wana hona weave.
Mina penda vile ana roll up. Her body pesa zangu rocks are chop up. She looks dope. Blowing bills like a dynamite and unstoppable.
Nobody like her, nobody. Nobody like her, nobody like her, nobody. Nobody like her, she rules my mind. Sina neno nimebaki fall in love. Najihisi kana pa kupenzi lake paka chizi wana hona weave. Sijechelewa nataka kamone nyumbani. Asijechekwa na wahuni. Alivo sexy wala imichepuko sitamani. Nimesha mweka moyoni. Nobody like her, nobody. Nobody like her, nobody like her, nobody. Nobody like her, she rules my mind. Sina neno nimebaki fall in love. Najihisi kana pa kupenzi lake paka chizi wana hona weave.
Touch sound.